Hani omutima gukunonya nkulondola ne woli bogenze wala era ndisigale nokulindera nkwatibwe ekisa ngamba nti tolindeka okuyenjera nze buno obuwala mbutya kyova olaba kukwenkakembera oli munda munze era manyi nange mukweyo kabesombera ninakwe nkwagala galera yogera manye cho mpulira nyo galo nkufate nawe ngofa manya nte kambera kukute ugenda tembango murate manya nja nyagange mukwe mbuza yali bani yenga mwana wani alibani ndamuze era manyi nange mukweyo kabesombera ninakwe nkwagala ayaya manya nte kambera kukute ugenda tembango murate manya ntya nyagange mukwe